Yeah. Shorty. Let me talk to you.
It's the kids, baby.
Hey. Nisipokula na we umkwanja, Santa kula na nani sinaga wo ujanja kwako. Nijengo sote na kibanda, awali side chicks wote walisha sanda kwako. Kula ndizi bila maganda, muhanga minisha jitoa kitambo si kazi kwako. Kwa Mungu nasi kwa mganga, ndio tupigi goti baraka zimetanda hapo.
Spoke penda wewe, ntampenda nani? Leo kazi sina, nina kazi nyumbani. Tapika ule wangu wandani. Na ndoto yangu uyatoe ya ndani. Mama, twende Jambiani au twende Serengeti mbugani. Oh baby, ushoto mirimani, usijari kwa ni pesa kitu gani. Twende Jambiani au twende Serengeti mbugani. Oh baby, ushoto mirimani, usijari kwa ni pesa kitu gani. Najisikia mfalme mjini. Nanipa vitu vingi hata sijue ni kupe nini. Tuna mali, tuna Mungu na pia tunania. Tunaishi ndoto zetu wakitushuhudia. Na unanifaa, moyoni umenikaa kama nini. Pale najikwaa, maoni ya chini ende chini. Twende Jambiani au twende Serengeti mbugani. Oh baby, ushoto mirimani, usijari kwa ni pesa kitu gani. Twende Jambiani au twende Serengeti mbugani. Oh baby, ushoto mirimani, usijari kwa ni pesa kitu gani.
Tell me something. Niambie kitu, niambie kitu, niambie kitu.
Tell me something.
Niambie kitu, niambie kitu, niambie kitu.
Tell me something.
Niambie kitu, niambie kitu, niambie kitu.
Tell me something, baby.